Hey yo, I am the mighty king,
to say the hype man,
the chosen one to take Zambia music global, you know. Hey yo, Chipsy, help me with the chorus, man. It's about time we took over.
Ama yivangu ne ubana ni uza security.
Mama,
atate wangu ne ubana ni cheza security.
Mama,
kuti upeze pino man, mwana waniwe kasuri.
Mama,
kuti upeze pino man, security kubombesha.
Mama,
si hapa ni shaina, shaina lelo ni sekelela.
I remember when I
mimene nezo funa mumoyo lelo na vipeza.
Shout out to my grandma.
Nati ni shaina, shaina lelo ni sekelela.
Kubadwa kwa nwashamu inalinta uya mavuto. That's why tina mnichula zinatima sauso. Mwaichi nja rough kid, mwatipanga ze proud. Muti kila ziko latu la Zambia pa mapu. Nindani samizi valomba, tikanga nkelungu muli na yo namba. Mandeke ni angata pa mwakwela, mwaibala mwemwe mvikela kwa chikalaka.
Security.
Mama,
atate wangu ni ubana ni cheza security.
Mama,
kuti upeze pino man, mwana waniwe kasuri.
Mama,
kuti upeze pino man, security kubombesha.
Mama,
si hapa ni shaina, shaina lelo ni sekelela.
Mama,
vimene nezo funa mumoyo lelo na vipeza.
Mama,
nati ni shaina, shaina lelo ni sekelela.
Mama,
vimene nezo funa mumoyo lelo na vipeza.
Yeah.